twari twiteze twari twateguye twari twapanze nige na migambi coronavirus ni warurimo makabe chibari bazi kusabu ujohe ubayubihe amarira menshi n'umuhuro gumana we ni wo uzi byose kandi na ukingwa uzima buzi iki cyorezo coronavirusi nuko watu babashe waranatuzinushe wadukumbushe igihugu cyiza cyo mu ijuru ibyo umuntu yibarira ihinduka mu kanya gato twarete kure usanga mwisi na gakondo tuhafite
ayo
kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro coronavirusi nuko watu babashe waranatuzinushe wadukumbushe igihugu cyiza cyo mu ijuru ibyo umuntu yibarira ihinduka mu kanya gato twarete kure usanga mwisi na gakondo tuhafite
ayo
kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro virusi wajutandu kanye siyo twari twiteze kwizabi ubukire iba igihombo ubukene bwinshi n'inzara mana we ni wowe uzi byose kandi na ukingwa uzima buzi iki cyorezo coronavirusi nuko watu babashe waranatuzinushe wadukumbushe igihugu cyiza cyo mu ijuru ibyo umuntu yibarira ihinduka mu kanya gato twarete kure usanga mwisi na gakondo tuhafite
nayo
kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro coronavirusi nuko watu babashe waranatuzinushe wadukumbushe igihugu cyiza cyo mu ijuru ibyo umuntu yibarira ihinduka mu kanya gato twarebye kure dusanga mwisi na gakondo tuhafite
nayo
kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro
Komisar